na kupenda baby mama. Wendo pekee unanifanya pana chana. Uzuri wako, shepu yako, mazashi yako, tukiwa kitandani baby mama. Napenda sema kweli, wendo nanifaa, nikiwa na wembali. Nice kama jaa, I got some all of these. I got some confidence, I got some weakness, I got some strong points. Baby, let us talk shit. Achana nao ni mawake unaendelea kudis. Mapenzi yetu yanasonga bila waswas. Tunapalilia na tunakata nyas. God bless us, baby till I die. Tuntu message, achana uji die. I love you so much, let us bye bye. Yeah, I never wonder why.